Doggo, Nipeki Doggo, Nipeki Doggo, Nipeki Doggo, Nipeki Doggo, Nipeki Doggo.
Unatupa mingi tunakuwa washerati, unatupa mingi tunakuwa kwa mingu, unatupa mingi tunakuwa walafi. Mungu wangu, nipe Doggo Doggo, minasema Nipeki Doggo, Nipeki Doggo, Nipeki Doggo. Mungu wangu, nipe Doggo Doggo, Nipeki 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 Doggo.
Ali ya juu, tumngoje chini, anahitaji sifa tumpatie sifa, anayekishwa siku moja abishe. Mungu wangu, nipe Doggo Doggo, mimi nasema Nipeki Doggo, Nipeki Doggo, Nipeki Doggo. Mungu wangu, nipe Doggo Doggo, Nipeki 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 Doggo.
Mi najua Mungu wangu yupo, mi najua Mungu wangu yumo, mi najua Mungu wangu yupo, ndio nasema Nipeki Doggo, mi nasema Nipeki Doggo, Nipeki Doggo, Nipeki Doggo. Mungu wangu, nipe Doggo Doggo, Nipeki 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 Doggo.